kidogo ya bolea. Tulikuwa upande wa Kipkerion na tumekosa sirio.
Mimi kwa nataka mbolea bagi tano, lakini bado kuna zingine zimebaki.
Imetolewa roli mbili tukua mahali hapa. Sasa tumeambiwa imeisha, na nimekuwa nataka mifuko ngapi? Mbili, na si kupata.
Kukuja kutoka Kiptororo huko chini ni mbali sana.
Meka 14 billion kwa maneno ya fertilizer. Na hii 14 billion nasikia kuna scarcity ya fertilizer. Na nataka kuambia waziri na PS wa agriculture wahakikishe fertilizer imekuja mpaka mashinani.
Jina mimi ni Isaac Nyakundi. Nimetembea hapa karibu, hii ni siku ya tatu. Mekuja, meambiwa kuna mbolea. Lakini sasa watu ni wengi, mbolea ni chache, na mkwakati wa mvua ndio hii.
Sita tena, kama itaendelea hivyo, kufurusha yule waziri wa sasa wa agriculture. Mwisho, tumesikia...
We are also farmers. We have a few weeks to go. The planting season inaendelea kuisha, but many farmers are not accessing that cheap fertilizer, 2,500.